hata mara moja moja go down.
Embere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
Bamba yangu
go down, hata mara moja moja go down.
Embere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
Once upon a time, once upon a rhyme,
nakumbuka Mary alipusumbua.
Once upon a time, once upon a rhyme,
ojitahidi sana bado kachengua.
Umekumbwa na jini gani? Mbona mami hatuelewani? Hata jini kisirani sio kama we,
wala jini makata kufikiwe.
Kosa langu kukuweka ndani, haijulikani ndani mwanaume nani. Kila siku vituko tu,
mara moja moja baby unajiweka down.
Go down, hata mara moja moja go down.
Kwanza sema na moyo wako, usiringie uzuri wako. Kuna kupandaga mami na kushuka,
tupendane forever mpaka kufa.
Usiku nikipita Twitter, mami na kukuta Twitter. Nikisema nikucheki Insta, nakuta usha posti picha.
Pesa zisikupe uchizi,
kiburi na kutudharau.
Wale tulokupa shavu, sasa unatusahau.
Hata mara moja moja go down.
Embere
go down, hata mara moja moja jiweke down. Go down, hata mara moja moja go down.
Embere
go down,
hata mara moja moja jiweke down.
I wanna feel love.
Tulia tulia mami upate love. Baki kwangu mami upate love.
Punguza maringo kidogo girl, punguza na nyodo kidogo girl, wacha kubinua kichugu.
Hata wende wapi kwako nimesha nasa.
Go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down. Go down, hata mara moja moja go down.
Tembere
go down, hata mara moja moja jiweke down.
Tulia 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 tulia.
Baby girl,
mami,
Masha, please.
It's Jikoni, come baby, baby. Oh na na na. Oh na na na.
Oh na na na.
Moja go